dachimsafi.com. Konde boy call me number one.
It's good that
baby, your eyes on my phone. Yani utadhani body langu sexy, sexy uriyoni. Yeah. Always on my phone. Unatazama na nani taxi, taxi, ajabu umuoni. You better know upendo wangu umeugeuza fimbo. Haya ni mapenzi so wimbo. Machozi yamekuwa wimbo. Hadi na misi kuwa single. Moyo unapenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza, katoko makamari. You better go. Baby, I'm ready to go.
Rumba.
You better go. I'll let you go. You better go. I'll let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go. I'll let you go.
When the money
ends. You better go. I'll let you go.
Harina nusi kuwa single.
Una kichwa cha nyoka si uwezi mzigo wa mawazo. Ninachofia meno yatanitoka, nguvu za kusukumana sinazo. Nanika kuchoma mkuki, mbona damu zinanivujia mimi. Na kukushiti sikumbuki, baby, utaniamini lini. Furaha imepotea, kila kitu kwako nakosea. Kujitetea adini shanza kuzoea. Moyo unapenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wai umalizi ukianza, katoko makamari. You better go.
Baby, I'm ready to go.
Rumba. You better go. I'll let you go. You better go. I'll let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go. I'll let you go.
When the money.
You better go. I'll let you go.
Harina misi kuwa single.
It's gonna the boy call me number one. Yeah, call him his worldwide.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.